Dachimsafi.com.
Mkeo sio mbaya, tatizo ni zini shingi. Mkeo sio mbaya, mkeo sio mbaya. Mkeo sio mbaya, tatizo ni zini shingi.
My name, wananita Enji.
Uko nyonyo,
uko nyonyo,
uko titi,
uko titi,
uko doga,
uko shoga,
uko kaka,
uko kaka.
Mama mina fa la 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 la
la la la la la la la la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Usipende vya bule bule utauponza. Unapenda vya bule bule utauponza bwana.
Sio kwamba likuwa na kutaka sana, ilo kwenye akili yako litoe. Na sio kwamba we ni mzuri sana, ilo bwana kwanza nomba ulijue. Pesa nimekupea, vitu nimekugaia. Leo na kuita geto nasema unaisia. Unanitania, baby unaniongopea
eh?
Unanitania, besu unaniongopea eh?
If I got incredible, I go day available. I try well, I make a fit to compose. You make bad man, they lose control. Make a compose, or you come close.
Finish me, yo. I want to get in a butcher. I want to get in a Lagos. And I'm a deliverance.
I'm a deliverance.
Shimmy, yeah, 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 yeah. Kelebu. If I do money, sure you go do.
Sure you go do.
She say, of course.
Sure you go do.
Sure you go do.
She say, why not?
Why not, oh.
Uko nyonyo,
uko nyonyo,
uko titi,
uko titi,
uko doga,
uko shoga,
uko kaka,
uko kaka.
Wananitapi Nairi Goma, nikiwa na mama mina bwana
uko titi.